24 0 namba 7 tumeamshwa salama kabisa bwana mkubwa
mwendo serikali
Dani Gang Dani Gang
Wajela jela, masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu fungua jela, kimwana taka hela, wawasoze jela Wajela jela, wajela jela, masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu fungua jela, kimwana taka hela, wawasoze jela Wajela jela, wajela jela
Jela so kaburi, japo jela so pasuri Jela palogeki, atakamo na tunguri Jela pazoleki, o mateso elezeki Mwendo wa kiserikali, tupele kwa kudadeki
Utatembea na mtaro mate kwa mkono dadeki Apo jela kubabeki, usero moja tukibao Mabuso ja ukumiwa, juwa na pato na mshangao Na wajui haki zao
Pele kwa seti kazi za kuranda tu mambao Jambeni limileto mara na shangavi bao Mambao, ya para sio mwanao Hapa ni jela bana, sio kwa mama sao
Wajela jela, tuko jela buwana jela Pa jela ndo buwana mkubwa Jela rosto kali, masela na misi msuba Sa kumi wanalala, letoka ni makuba Jela mnaga fala na sala ndo swala kubwa Watu pigi msele waze
Wajela jela, masela zetu wengi Wamefungiwa jela, Mungu fungua jela Kimwana taka hela, wawasoze jela Wajela jela, wajela jela Masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu fungua jela Kimwana taka hela, wawasoze jela Wajela jela, wajela jela
Akimwana taka mtena na dinya kakaran Nyao mbigi spark dog, candy future maudan Au tupindue karanja unini kidarang
Ni mwendo kuparanja, ngoma imendo kwa jaji Shedwa pili karanja, kesi ya kunywa bajaji Kesi soza maganja, uneze ndaga na maji
Naloge mtuwa na danja, jela kuna vipaji Kwenda jela so mtanja, uneze ponywa mtaji Mtana cha kuanja, pirali menguruma na inamla la mikaji
Mungu mungu angiso ii, mabengo ndo kitengo Mabezo pambanaji, watu anakata jala na jala ina mjadala
Mula bomuwa jela, jela meshika mama Unambio nataka mtoroka na simza kwenye chaji Ikazi ya lawama, meja naita inchaji Nirungu turungu
Mshini nyo kamilike, nenda mwaka wa sita Watu siki sifungo, nachakanyikiwa michongo Barua kama sita, zikati kwa Samueli sita
Yabana sawa sawa ze
Saka mkubwa
Sawa sawa ze
Saka mkubwa
Wajela jela, masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu funguwa jela, kimwana taka hela Wawasoze jela Wajela jela, wajela jela Masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu funguwa jela, kimwana taka hela Wawasoze jela Wajela jela, wajela jela
Backshot
Utapiga tizi mchizi utasali sana Utawamisi machizi mtani msipo onana Jela bila vistaz nigia utasota sana Maniga wako mkawa nasikilizia upenda watembele bankiba Wengine umepigwa skoti walipompele kwa faa Jela kula ni lazima hata kama humanja Jela ni jera, jela ni bala Jela urekebu iso jela ya sana Jela di kufichawa napona Unafungwa mwembabo kiachiliwa umenona Lafumbiwa pokotini suje udaso kakuona Sela usela kuna jela uku waturusu Ukileto kani jela bana pisita kuhusu Waumi wako mabusu Wanaketi za robali suali kutuwa na visu Ukini wako jela na kesi ya siwausu
Dani Gang
Wajela jela, masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu fungua jela, kimwana taka hela Wawasoze jela Wajela jela, wajela jela Masela zetu wengi wamefungiwa jela Mungu fungua jela, kimwana taka hela Wawasoze jela Wajela jela, wajela jela
Jela ni amri sio sheria Ni meno ya msumeno unaokata ndumi la kuwili KCK Group of Companies Udangenge